mutindo gw'ebintu mu Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards kirangiridde enteekateeka y'okugalawo kampuni ez'ebyuma ebikuba obuwunga ezitalina certificate oba kabonero akazikiriza okukola okuva mu kitongole kino okwetooloola Uganda yonna. Enteekateeka y'okuggalawo kampuni zino ezikuba obuwunga etandika omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Bino birangiriddwa akulira okukwanaganya business entonotono wamu n'okuziwa certificate mu kitongole kino ekya UNBSIMBC. We Ronald mu nsinkano ye ne bannannyini kampuni ez'ebyuma ebikuba obuwunga n'ategeeza nti bakoze ensinkano eziwerako n'abakuba obuwunga nsonga yokufuna mwaka bonero aka UNBS kyokka bangi baganya okutuukiriza entegeka eno.
Tuli mu kafubo okulaba nti bonna abakuba akawunga at least ba complying ne requirements batuukiriza ebisaanyizo ebyokufuna akabonero ka UNBS. Si kabonero kokka nti kabonero naye okuteeka products zaabwe ku katale nga zituukagana n'omutindo. Ate eky'omuyiso omulungi bagambye nti bisoboka ate beeyamye ekyamaanyi nnyo twagala obuyonjo kubanga obuyonjo bwe buba nga bubi bucontaminating a product eyo. Tulina ekirowoozo muli nti by June omwaka guno wanga tubanatuukiriza ebyetaagisa by'okufuna akabonero ako. Nange ekitongole kijja kusalawo oba kisazeewo nti tusooke tubayimirize.
Ona agambye nti okuva 2018 lyafuuka tteeka eri kampuni zonna okuba n'akabonero aka UNBS ku byamaguzi byazo nga tebinnaba kugenda ku katale naye nga kampuni n'abantu kinnoomu bakyagaanye okuteeka kino mu nkola. Nnyini ntebe w'abalina ebyuma ebikuba obuwunga mu ggombola y'e Lubaga, Sserwadda Richard abuulidde IMBC bwe nti bali mu ntegeka ezifuna certificate mu butongole n'asaba baweebweyo akadde basobole okwetereeza.
Twasazeewo tuyite aba UNBS kubanga twagala naffe tugende ku mutindo tukole ebintu nga bituukaganye n'omutindo. Abantu badde bayitiridde obutafaayo nga buli omu akola nga bw'asanze, naye olw'okuba nti emmere eriibwa abantu ate nga tukimanyi nti amateeka ga Uganda galagira nti abantu tubaliisa ebintu ebiri ku mutindo. Kati okuva olwaleero okutuuka mu June kigenda kubeera giri emyezi ena, twagala buli muntu yeerwaneko. Wakiri June agenda okutuuka ngatanafuna kyuma aka wakiri ngalaga nti ali mu process.
Okusinziira ku UNBS, kampuni yeetaaga ensimbi akakadde kamu emitwalo 48 okuwandiisibwa mu butongole era neeweebwa certificate ejikkiriza okukola awatali muntu yenna agikuba ku mukono. Omuloodi mmeeya